time hasola ijipe. Kuna time ata talanta haili. Kuna time ata simo haili. Oh, kuna time. Kuna time. Stress kibao. Sijalipa madeni yao. Mfukoni tuni nambao. Ju ata sijalipa hao. Nionekanie, dialo nifungulie, ata na mimi nicheke. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dialo nisikie, dialo nionekanie. Dear Lord, nifungulie, asana mimi niche.
Yo, came from nothing, doma na muse masanti. Benzo mabima ni gani tuatua kwa parking. Square one, missi Rudy, eri nitoe uhai. Kazi na sala, ndio mana miss, kwa sangi uradi. Family fast, kuna mamorio si trust. Na nikifanya, niko shua, wezi sema ni luck. Mali metoka, niko gata, gratitude is a must. We keep it moving, na tujai pika reverse. Niki reminisce, zile siku kwa mfuko ni 50. Na dreams za kuwa wealthy, rich, kwanza filthy. Poverty ndio enemy, na imata with the quickness. Na chest bag, daily utadhani, inasaka fitness.
Nisikie, dialo nionekanie. Dialo nifungulie, ata na mimi nicheke. Hey.